Matani Dali Nirambe Nesanda Umisondeze Mwabazo Mitata Labatani Aubonagele Aubonagele Aungempela Bonagele Laba Aubonagele Bonagele Uchola nami angithi awubayeka abanye abantu Ayiwe dal uchola nami angithi awubayeka abanye abantu Ayiwe dal uchola nami angithi awubayeka abanye abantu Abaso mutshela lokhu bakutshelelo kungami Bakushintshe umkhondo awubayeka abanye abantu Abaso mutshela lokhu bakutshelelo kungami Bakushintshe umkhondo awubayeka abanye abantu Ayiwe dal uchola nami angithi awubayeka abanye abantu Dali Nirambe Nesanda Umisondeze Mwabazo Mitata Labatani